bebe. Oh mama sitai, mina penda ulivyo umbikai. Ona umenishikai, umenishona palipochanikai. Baby my moja namba, namba. Chumbani na moja kanga, kanga. Nyoka kazama kwa pango, chachando changanya na tanga.
Akiuna fan kiko bam bam, nipe kitu tam tam zaida babogam. Chumbani shangwe mashamsham, nikipiga one tag tuna kam kam.
Hawapendi ni wewe nawe nimebaini, hawajui tumesaini. Napata vitu kama waini, baby chungo sinitoe kwenye time.
Mapenzi nionjeshe, nionjeshe, nionjeshe leo. Mapenzi nionjeshe, nionjeshe, nionjeshe leo.
Wagilia kidogo, chakula tembele dagi. Labda kama embe dozo, wewe nipaga burudani. Ongeza na migogo,
koko bye koko, koko bye koko, koko
hilo no mama,
koko bye koko, koko bye koko, koko bye koko,
unani minimize,
koko bye koko, koko
sema basi ture nini hani
wakileta maneno hapa nimezaliwa misemo. Baby kata you know imuonye kama vile una meno.
Hey mama mia, mana nikishuka ngangania. Ikisema mabati minginia, meno navosema unaisikia.
Toto ni matata, ngoja kwanza ni kugugo. Simu yangu full charge full bando. Shape na jesi obongo, melody tam kama defao.
Mapenzi ni unjeshe, ni unjeshe, ni unjeshe leo. Mapenzi ni unjeshe, ni unjeshe.
Wagilia kidogo, chakula tembele dagi. Labda kama embe dozo, wewe nipaga burudani. Ongeza na migogo,
koko bye koko, koko bye koko, koko
hilo no mama,
koko bye koko, koko bye koko, koko bye koko,
unani minimize,
koko bye koko, koko
sema basi ture nini.
Zungusha, mwagika,
sana.
Shusha kidogo, pandisha,
sana.
Zungusha, mwagika,
sana.
Shusha kidogo, pandisha,
sana.
Anasema naisikia,
sana.
Tamu kama nimechangia,
sana.
Kula soda changanya bia,
sana.
Kula boga na uwa bia,
sana.